My black out in this time. It is a goal and a light.
Exclusive from ZaniaMusicSite.com.
Twice. Yeah. Linza move your girl and a nail. Move on a chenny go and nail. Yonza ni pali life yanga. Bamba bimova life is abaganga. Yes, you can you wanna na mova. Nishi na gulila chape my fans yanga.
Dear family. Banzanga. All over flow, pa baby siva my banda. Bonze paze koti di blind. Kulibe mundu wali light. Is Africa day yo lila. Ini ambuye bazaka kwa poli. Bonze ambuye amaona. DJ baziva bazoona. Hello pali wana baki za magona. Iwe fast fast wanicha jina.
Pesa ni makonka kocha be music ine. Uja ule wanipeza nayo. Enzo pepa koche njikuli ine. Ije kwaka wanipeza nayo. Menzo fluna kutini wayashile. Mulaza
Ukavala combat kama flight. Sikuti ndiwe soja. Ndiwe gadi. Sikuti ndiwe kapakola. Okay. Ukavala jacket isikuti usebenza mubanki. Okay, ningala hai. Drowsy yofyanta gonyansi. Sikuti ndine janki. Iwe mundu dumizangu wa mabisa. Pase pa munti mapake weni collect. Busa goleti alalikila. Kasimu jacket mulika junta. Siwonsa kuti aleluya. Vamene bazange na mfumu wako mwamba. Yeah. Ivi ni manyimbo ya kuchesh na wadizba ya kunela kunganga.
Simameli yeah.
Uke moja mba wanipeza ni makonka kocha be music ine. Uja ule wanipeza nayo. Enzo pepa koche njikuli ine. Ije kwaka wanipeza nayo. Enzo fluna kutini wayashile. Mulaza.
Yeah. Uzizi wabote paziko dito wa mambala. Zaka fika demo, zaka tigwila. Shia. Ala. Obede.
Twice.
Ango PSC. DJ Yogaman. Chris Twan. I made your flow. Starville. Joe P. Let's say. Anisha the Queen. Boy, Charlie Cool, me brother, me gotcha. With the music, one Jenny,
one Tash, music.
Petias, my boy,
history on the beat.
RIP to my baby Ariana.
Yeah. ZaniaMusicSite.com.